African princess. Tulianza zamani, buganya tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani, utoto ujana, kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa kenyanga nyanga. Nikimona joto maja shokulo wana na data mazima mi mtoto wa mama. Yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi washo semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
My totally, oh totally, totally. My totally, oh totally, totally. My totally, oh totally, totally.
Nacho kupendea wewe ujisiki, hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa, maneno yao ya punguzi pawa. Watamaliza waganga na manabi, hata wakoge madawa wakufiki. Au misiko sawa, maneno yao ya punguzi pawa. Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanita kimema, story za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
analipenda tu.
Iwe chumani, iwe jikoni,
ni mahaba fu.
Nakisema love you,
mi love you too. Na ando mana,
yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti.
Wali mwengu wa wapendi, washa sema agamengi. Eti napenda kuichi, 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 kuichi.
Washa semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Come mix Slicer.